Injineer Ciise Xasan Abuukar, waliba waa aasaasaha Raadsan Electronic Company oo ah xarun ku gadawa dhammaan agabka shirkadiisa ee kombiyuutarka iyo waljabo kale ee hooskooyanka kombiyuutarada, walibana wal ka gaday qaab online ah. Xarun ku gadawa waljabo electronic online ah oo magaalada Baydhabo walka usub ah, yaa Injineer Ciise waliba uu sheegay qaab dadkii wala ku cusub koranga yogoon rogan magaalooyin sho maadaama goobo la gado iyo guureen qaab online ah.
Sidaalii oo horta barnaamijku waxa uu sun ku muhiimsan oo kambaniga BO opt electronic hub leh taalo kale asantana wadana baa mahal ku dhigan shacarkana way beeta taalo kale hooyiga electronicada hooyiga la keenay buu everything is available shii walba baahanto electronic ee walka helm taalo kale computerada noocyada shaldum kambanida noocyada shaldum computerada Acer isku oo kale HP Toshiba Lenovo damaanad leh iyo waliba damaanad leh intaas biyaan iyo sidoo kale flashadii iyo memory cleaner skilling isticmaalay in computerada la ka dhaqa damaan ama batteryoyin la iska laay karo birme iyo RAMkii damaan walwalba electronic ah available waan way helay hobiler ku suuq inta lan galna may la fiiray may la evaluate gareey market opportunity walan ka saw fursada suuq jar taalo kale suuqun tartan badan gajar fursada suuq jar una qiimeeyni taalo kale company badan yama jiraan oo electronic biyaam waxaan ku gudubnay beeta oo tartankaas ay ku gudubnay afka computer usagada ama dalbada computer taalo kale gobolada geeyna kismaay jeena gaalkay jeena taalo kale baydhow jeena meelo meesetar kana may buu muqtiyaal maadaama intaas ay too dhan sameeyna taalo kale qofka delivery shay free anga jeena taalo kale hadana qiimo macquul ah kasiyana taalo kale dan reliability asiyana reliability dependability ma linka say computer kan adan qaadaasa leasing adan haysta in walaasay tiin wala iska laay karo ay taalo kale in koona sameeyna qofka macaamilka computer ka toos ah dubay toos ah lankashayna computer configuration lag sameeyo configuration markuu sameeyna computer ka markuu iibsi dhaxta masiyana kambaniida kale qofka computer ka markaas ku iibsi siyaan soo markaas ay tii computer kan uu failay in kala meel ku ogaado kore issue markii user ka ama end user lankasa in user malik lan qas computer kale gadi ko ifsi madus qaado taalo ko in user qofki user waay wal muko computer ka sayti problem ka ama troubleshooting ko muko computer ka markan ni dhibaato leeyni kale meel ku akar markii qofka customer ka ama client is qaado feedback aad ku helas within markii feedback ka samayn agaday ee taalo kale positive in negative positive house na ma computer ka sayti waxyaabaha user ka requirement iyo dhon baahidiso dhan daboole
Linnekada Injineer Ciise ayaa fursadan oo ah in magaalada Baydhabo la kala xarun si online ee agabyada walanka gadawa yaa ka sheegay in yeeta wal hormar ah
runtii Raadsan Electronic Company may buu company inta badan ka shaqeeyo e-commerce soon ugu soo business ka geeyay kamay la raay waa digital nagadi digital hall era no may la raay may la guuray traditional market ki waxay ku isticmaal jiray suuqyada hor qaabkan shaqeeyeen gudii markuu no fiirani waxyaabaha market opportunity ama fursada suuqa ka jar markuu no qiimeeyni runtii maan hayn batay already in suuqun taalo kale waa traditional market ki borsiska wala sameey kar inuu ku guur oo no guurna qaab e-commerce na may la raay taalo kale geeyay ka soo computer aan baahanta haddii ay computer magaalo kale ka baahanta ima qof ad raadido ama may mustay in set means center point bal la taalo kale haruntaas ad faas in miil isku taalo kale computer offer shambo la gado baahanta taalo kale may ko bay transport ay walaal iska dar sadobo si taalo kale siid bo salbo on ko batal ko laakin just may e-commerce may lan ka say taalo kale waa digital way online ka dalbadaas walaa dalbatoona may la si nadiif ekin ko horta company waxyaabo sun ku muhiimsan shaqis qodo kaaso
tan waliba ya qaybin yen eta hormarada ganacsi ee korrada ayaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baya.